Ijo alayo kumbo leo kuchu dada.
Yeah, that's